Tickets, spacegospel.com.
Vividole, vividole, vividole. Abans
kona four, four. Yendia kona four. Panaskiza watizo nikelele za chura kona four, four. Yendia kona four. Panaskiza watizo nikelele za chura kona four, four. Yendia kona four. Panaskiza watizo nikelele za chura kona four, four. Yendia kona four. Panaskiza watizo ni. From nothing to something, the state niko useful kwa family nika mwiko njili pepete wake tunika jiko shida zikinyona zinatoka ki jiko tukifanya vita medan vitu nimedan bado ni ya medan peki tulikuwa na nan akona dan yenda beba plan rala beba gun kilo na kam fuata son of man kama nimemaliza I am done hapa dan katan by your grace niko ozone kama ox Fijian, akini ni nyele situ na locks inje zamanania 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 zama ndani ya Yesu pana weka nos inje faida kwa Yesu weka los inje vidole vividole vidole vividole vidole vividole vidole vividole akona four four yende akona four Panaskiza watizo ni kelele za chura kona four, four. Yendia kona four. Panaskiza watizo ni kelele za chura kona four, four. Yendia kona four. Panaskiza watizo ni kelele za chura kona four, four. Yendia kona four. Panaskiza watizo ni. Vast energy, the future is bright. Akuna chaku left, future is right. Past, present, future is. Christ, yendo mwangaza panda flight Forever young, tute wa less Maisha na king ndani ya pa less Yesu ndia nafanya tuta wa le Kuja kwa Yesu achana na wa le Spendi gage, sisi sema that I'm missing zipping Blessings ina flow kama Mississippi Life ina bamba hata city shiki Pombe hata na gloves hata missi shiki Waterman, Jesus waterman Kutembe juu ya maji, tembe juu ya waterman His love so sweet toa ulimi Onya that, true love see blind but imar Onya that, kuna venya, kuna venya, kuna venya, kuna venya Kuna kukuna, kuna kukukuku, kuna venya Religion eneza fanya umis, papa Ufuate mother nature na umis, papa Ushike omena na umis, papa Vidole Vividole, vidole, vividole, vidole, vividole, vidole, vividole. Akona four, four, yendi akona four. Panaskiza watizo ni kelele za chura kona four, four. Yendi akona four. Panaskiza watizo ni kelele za chura kona four, four. Yendi akona four. Panaskiza watizo ni kelele za chura kona four, four. Yendi akona four. Panaskiza watizo ni
More music at spacegospel.com.